It's your boy Black.
Hey, I'm Sneezy. The Lunatic Lab Killer.
Say fast music. Beat machine.
Wapya mamfumu ya gwira pa biti. We made kwa chito sapo bali siko. Sakamba bali hip hop. Uzanyo wa musafu. Takupa pata bwado. Sati panga masafu. Ni vera monga hip hop. Na ipapa pa shota. Ni shisuzi wopenda top 10 tika shota. No wonder for my lap. Ni vomo beta po kidney. Na future so kalaf. Nga skin ya anti mil.
Gen zaka fapa beat. Ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat. Ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat. Ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat. Ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap.
Wakingania rap. I swear ya ni vomo beta banja. Olo matito deeds. Nika lose angona panja. I'm testing for greatness. Inka nina yo pizza. 17 ni malapa na woni mawafutisa. Ni vela monga great girl. Unga fika mugame. Sinili nga tuma rapper. Tuma la pila fame. I'm in my own lane. Gajila ya wakateka. 3 kotias. Kola panaine. Siwa mambeka. Kala for my family. Bama ni bilivamo. Zoni ziba ni vambiri. Vena wapiti samo. Most wanted pa beat. Wali uyo mwikateni. By the streets made me. Ngalepo ya wanshjeni. Shout out to Job Soko. Poni biri. Vamo bati, team skipper na mimona na mapepi kumayati. Shoutout to Zeo Media, poni pasa koka platform Black Night. Zei Sneezy ni kolabo ya matampion yo. Wapya mamfumu ya gwira pa biti. We made kwa chito sapo bali siko. Sakamba bali hip hop, uzanyo wa musafu. Takupa pata bwado, sati panga masafu. Ni vera monga hip hop, na ipapa pa shota. Ni shisuzi wopenda top 10 tika shota. No wonder for my lap, ni vomo beta po kidney. Na future so kalaf, nga skin ya anti mil.
Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap.
Too many verses, my rap book look like a Bible. Too many dead beats and I know that it's my fault. My verse took a chose, you can call it a rifle. I know this music thing is more than worth dying for. Name is Black and you know that he a beast. He been killing giants even though he's just a kid. I pense kapatio, monga setting like this. She's the best cool in rap and I think he's here to teach. Yeah. Look around, unuuze wa uyoba. Mbele nishi yaja kuna za choka vilonda. Na hivi ya napamezo nichi tangandi nedonda. Flow yanga ni ya pepo ni kubwela na mabomba. You know my verse so is longer than a limo. Leave you in pain, monga where I dwell a lino. Pama bama bass rappers, you know kuno kwaba umo. And the name is Black, I think that you already know.
Wapya mamfumu ya gwira pa biti. We made kwa chito sapo bali siko. Sakamba bali hip hop, uzanyo wa musafu. Takupa pata bwado, sati panga masafu. Ni vera monga hip hop, na ipapa pa shota. Ni shisuzi wopenda top 10 tika shota. No wonder for my lap, ni vomo beta po kidney. Na future so kalaf, nga skin ya anti mil.
Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap. Gen zaka fapa beat, ni zaka kuitinga rap boy. Ah, zaka visi ya vi rap.
Yeah, the high boy Zei Sneezy. Hello Black, I see ya. Flex Mali, Mox Wilson, Biggie Man, it's up Soko, the hustler.
Shout out to JL Media House. Mashiti mekumachawama.